Radio, hope you get this. Jim Nola MC.
Rasta tonight, will you remember me? If I give you my love, will you remember me?
Hatataka yenyine katatu ekola ekintu naye ebirungi biri mumaaso tulikulaba mu bbatito
nga kuku nga bw'oyimba bimpoomera naye tokyalina potensio ekikola neera
nandikuziza singa nina abiliti kubonekedde ennaku nyingi ng'ebikoola
naye sitaani
lwaki tukula
abayimbi b'otutwalako alina kusasula
obudde bwa machozi machoni rediyo tuvudde ku maaso naye tujja kujjukira
era tuli kujjukira
tukujjukira
wene wizo mubadde temweta bread and butter omwenge wadde gutameza tegukozi nze mata kuviira ddala eri kunakudata yo voice has been juicing oyimba ne tweswanda
tugenda suba eddoboozi epoomerevu eriva musajja omuto neyasongola akalevu
naye ensinga egenda ku supiidi rediyo tuvudde ku maaso nga galubindi
kababe ba blothway tebamanyi weeyiwa
eyakulesa akalimu tetujja kumusonyiwa
rediyo sebo maliriza nkugamba RIP.
Return if possible.
After tonight, will you remember me?
Tukujukira.
If I give you my love, will you remember me?
Era tuli kujukira.
Remember.
Yeah.
Tukujukira.
Remember.
Excuse yeah. The beat. Era tuli kujukira.
Yenze Jim Nola MC.